Tough.
Okay.
BS Records.
Trap beat. Yeah.
Yo, Rush. Yo,
check. La funky anza. Super umejaza. Unaitwa Nisha ama weni Sandra. Unatoka Eastern, mimi ni wa Western. Ivenye umeiva ndo siyezi give distance. Una checki Rush pale umemchizisha. Una matu sexy, I hope we vision. Una umbo freshi, thank God umumbika. Unapenda mcheti ama wewe ni wapiza. Una kiuno sexy kwani wewe ni Shakira. Hata bila filter bado mita kupia tisa. Kama sina ganchi nita kuteka tuna luga. Kama sina gari nita kubeba tuna uwa. Ni kupeleke mtaani ni kununulie kamtura. Alafu magizani sunajua na kukula. Sezi shindwa kuku impress unajua. Sezi shindwa kukuteka unatamua. Waki try kukuweza unawashtua. Ukitoka bila makeup unawaua. Stoki bila no yako basi shakua. Okay, baby girl ushaniwa.
Niko fresh, niko keja na my yanks. Super kame beba kwanza vile kame make, yeah. Swezi like kwanza vile kaku bless. Thanks to God ame kumek. Baby girl basi pretend. Basi ukitaka basi giden. Ziki nice sadi kitchen. Alafu kwenye giza yani twa. Super kame beba, kame weza kama vera. Bele kanacheza, kame dunga na kadera. Swezi kuchatisha, ninataka kumcheka. Alafu kejani, ninataka kumke. Mba, okay, kana cheka. Ay, kitu ni bigi, ongeza ma pressure. Rush, kana katalia. Ay, ndani kwa ndani na weka mbolea. Baby girl, basi fika tu weekend.
Fika tu weekend.
Tuji nice, niku feel na my pen.
Feel na my pen.
Super meweza na traka nini. Bilia na kata na penda nini. Akitaka sitake na weka ndani. Miezi ni tisa tuangoja baby.
Super meweza na traka nini. Bilia na kata na penda nini. Akitaka sitake na weka ndani. Miezi ni tisa tuangoja baby.